Robbie Kenya. Nothing but straight hits with DJ Ish.
Aki wo ye DJ Ish. Nimechoka.
Happy is your love for me.
Happy
is your love for me. Happy is your love
for me. DJ Ish. DJ Ish.
Give me two times. Please, baby, give me one time. Yeah. Give me one.
Angala usiku moja. Kutu. Kusu.
Ish.
Una pepezi ama una pepezi. Oh, ama. Basi ukitaka penzi nifuate twende hivi.
Now hear this.
Now hear this.
Yeah.
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 BDJ is 254.
Wash
her.
Happy is your love for me. Happy, love, love me, me. Kamata, tulive nana mama, nikama kapa Changu chako, mikasa sukasa, kala yo better than them Ivo ni gusa vila, kunikamata Tulive nana mama, nikama kapa Changu chako, mikasa sukasa, kala yo better than them I see you, baby I feel you, baby I see you, baby Even if you're not around Zaidi yako sijaonaga Umenishika, umeshika mateka mihoi I can't breathe Unavozungusha body I can't breathe Mzuri kama mdoli I can't breathe Unavozungusha body Mzuri kama mdoli When you move to the left I go
DJ Ish
To the right I go Turn around baby Let me know Baby, take it slow.
You're like an angel from heaven.
If you want me, let me love you.
You got me dancing in the rain.
And sounds will sound like a beat.
Do some
love. Give me love, you give me love.
Do some love.
One time for my baby love. Do some love.
Will it come?
What's that?
Unataka benzi ama unataka benzi Ama
Asi ukitaka penzi nifuate twende hivi.
Oh mama,
mata nikupanilia kama kuku wike. Mimi kijana bomba, utanipenda sana kwenye duve. Hey yeah, siri zikigongana utafahamu siri ya hii duve.
Oh mama,
malikia nikamate mgongo, na mimi nikukamate mgongo, niendeshe ka baisikeli na ujuzi wa jua kali.
Yes, I don't lie, lie, lie. Ni wewe mimi na die, die, die. I swear I don't lie, lie, lie. Ni wewe mimi na die, die, die.
Ma, ooh, mama, mama, mama. Ma, ooh, mama, ma, ma, ooh, mama, mama, mama. Ma, ooh, mama, ma.
The dope boy mama, from Nairobi, Kenya. Nothing but straight hits with DJ Ish.
Mama,
DJ Ish.
Mama, nikupende masheri sheri, nikutafune kapikichi, nikubebe ma baby baby, yeah. Tufike paka kileleni. Amini naposema nakupenda, amini naposema nakujua. I love the way you come the way. Take it down low. I love the way we like it, take it. Take it down low. Give it to me baby, baby. Take it down low.
Ya binguni
DJ Ish,
weni malaika
akiwa ye DJ Ish. Nimechoka
sifa zote tumpe manani aliyekuumba hajakosea.
baby, it's me.
Kukupata mtoto, basi wewe wanani, niambie wanani.
Kwan kwan
wanani, kama sio wangu tu.
Beste yako ni hater, naona tutaki. Ni mtiaji, itabidi umtiezi. Maheta, mwatafuta kashi mwashindano. Umanzi ni mhandi anaka kuitwa miano. Mtore, mwambia potele. Mwambie na kupenda itabidi azoe. We ni mrembo, na kutamani. Usikia wivu lipenda mse wa kitambi.
Nobody can never take your place. You know it's not gonna happen. Cause I'm not an average type of lady. That's why they try to hate me. Baby, just tell me you got me. And I forever stay true. You won't ever see me on another man's rules. Moyoni mwangu, wewe ndo wa wakilisha. Hata wafanyeje uko stuck like glue.
Oh, umeshinda loto kunipata toto. Niambie wanani,
DJ Ish,
wanani, kama sio wangu tu. Basi wewe wanani,
DJ Ish,
niambie wanani, wanani,
DJ Ish,
kama sio wangu tu.
Toto si toto ni rojo rojo, apple love my eye na kuoma kimangoto. Aliyekuza lazima pia kuwe na uhondo. Ulimi sako wakupati putheri no mongo. Mtoto ni mkia, na metoka Busia. Kitaka posho mil, mwana wefi nita kushkia. Ngupelekea murangu koko mungi wairia. Tukulizo manyeni na dhufu ya togotia.
Toto neweza dina kujanga kwa ndoto. Yataki niende kazi wala taki niende soko. Anaogopa siku moja minta tekwa na mazonko. Kwa koni merilax, miata staki nyoko nyoko. Nyoko nyoko za warazi wanoko. Kwanza ibu baby pose ndo tupige photo moto. Kipost pale insta utasema mini poko. Harusi ni ya warastu naifunga kima
mwoko. Basi wewe wanani, niambie wanani, wanani, kama sio wangu tu. Basi wewe wanani, niambie wanani, wanani, kama sio wangu.
Skizo, skizo, haters wanasema mteme ndio upenye. Na wajibu ini mbili undwa heaven. Usiseme sikusema watasema. Watachoka na watachana mapema. Kwa offender ntakuwa the defender. Bulletproof tutabai pia na mandenga. Alejandro sitainyonya kama nectar. Tamarini tuna tomato sauce ya peptan.
Wanani, niambie wanani, wanani, kama sio wangu tu. Basi wewe
now hear this.
Hello Exi, uhali gani? Ni long time hatujaonana.
DJ Ish,
natumai upo salama. Leo na nichukia, hata jina langu takisikia. Nimekithiri, upweke umetanda. Na siku kama hii, nakukosa sana. Corona imekithiri, upweke umetawala. Hasa siku kama hii, nakukosa sana. Natamani ningepona angalau siku moja mwenzio ni na kutu la mabusu.
DJ Ish,
natamani ningekuona. Angalau siku moja mwenzio ni na kutu la mabusu.
Can I go to town with you? Yeah, yeah. Can I go to town with you?
No, una kawa sangapi.
Hata kwa msimu angalau in time, for in time. Nileo unanchukia unandara in time.
Misiko, no I can't make it right now.
Oh baby, in time, oh my in time. Hata kwa msimu.
Baby pull up, why don't you pull up?
I got some smoke and some booze. Ni wewe tu.
no naikosa.
Oh baby, pull up, why don't you pull up?
I got some nyama choma and some booze. We can chill together in jacuzzi, me na wewe.
DJ Ish.
Naeza kado na inje veje, nina shisha pia veve. I'm on Netflix and chill. Neza cheza gita nina skills. Naeza kado na inje veje, nina shisha pia veve. I'm on Netflix and chill. Cheza cheza gita nina skills. Natamani ngekona angala usiku moja mwenzio nina kutu la mabusu. Natamani ngekona angala usiku moja mwenzio nina kutu la mabusu.
Give me one time, yeah. Give me one more time.
Tundula sindano kapita faras. Ndogo pango amelo wa bahari. Tundula sindano kapita faras. Ndogo pango amelo wa bahari.
Mtoto fundi flani toka Tanga. Mauno flani ya kimanga manga. Anajiwa yani moto fire. Fire, whoa.
Mashabi na mabudu kachanganya. Anajua kama danga yani moto fire. Mama fire, oh.
Can't get enough,
DJ Ish.
Baby, you know that I can't get enough of your love, oh. The way you whine, you blow my mind. Na-na. Baby, you know that I can't get enough of your love, oh. Oh yeah.
See, you do me that, you know when you do me that. Do me that thing now when you do me that thing. Do me that thing now when you do me that thing now. Do me that thing now when you do me that thing. Do you do me that?
Jo, basi geto mapema. Yonko mwenyewe nina kwapo maisela. Basi jo, jo basi geto mapema. Yonko mwenyewe niko maela. Basi
baby, you got me going crazy. You know that I can't get enough of your love. Can't get enough. Got me going crazy. You know I can't get enough of your love. I can't get enough.
When you pull me, baby, chugga lugga lugga. We chugga lugga lugga. When you pull me, baby, chugga lugga lugga. Yeah, they chugga lugga lugga. When you pull me, baby, baby, chugga lugga lugga. We chugga lugga lugga. When you pull me, baby,
I can't get enough.
Ndoto zinapiga bila kuonga, ila kwa kiojanja sina kani chuna kama mboga. Nipe kwenye kiti kwenye sofa, kitanda cha malofu. Mama hiyo taiti ulivu ijazaga. Taratibu mama usije ukaichana. Come closer, baby closer. Oh mama take your clothes off. Let's make love in a rover.
miss your mama, Ayana. The way you move your waistline, Ayana.
God bless your father, Ayana. Umogo magaribi, baby, Ayana. Kama radiata imechemka poza kwa maji, na kutegemea fundi mashine unipesa. Mimi mwezio kwako nimekaa natia kambi. Come here, make a chop your money, baby. Come closer, baby, closer. Ooh, baby, take your clothes off. Let's make love in a rover.
Inama kidogidog,
Ayana.
Fanya kauna piga deck,
Ayana.
Becky, give me some cake,
Ayana.
God bless your mama, Ayana.
God bless my mama, mama.
Hey, the way you move your waistline, Ayana.
God bless your father, Ayana. Umogo magaribi, baby, Ayana. Humzi sina na tapa tapa. Boy, you know I can get it over you. Hasa ukishika hapa. Humzi sina na tapa tapa. Boy, you know I can get it over you.
DJ Ish,
Ayana.
Mama, take your clothes,
Ayana.
Let's make love in a boat,
Ayana.
Nina makiyo hido.
Na kupiga nga, na hata maybe kuni play, unani play, on unani cheza nga.
Mina saka hela le kupenzi, nisije kukera na kupenzi.
Nyumba maji yote nimelipa, na mavazi usijiumbika. Na nikunja sura kunitisha, ona penzi lako limekwisha.
Baby twende pole pole, acha nikikosa pole pole baby. Kwako nimekole kolea, acha nikikosa pole pole baby. Baby twende pole pole, acha nikikosa pole pole baby. Kwako nimekole kolea, acha nikikosa pole pole baby.
Zie mawazo, hela sio kitu wani mwenzio zinitowe jambo. Inaumiza na naomba uwe nami. I miss your touch, nakutamani. Nyumba maji yote umelipa, na mavazi nizidi umbeka. Mda wako ndio utaniridhisha, penzi langu kwa kwa lezi kuisha.
Baby twende pole pole, acha nikikosa pole pole baby. Wako nimekole kole, acha nikikosa pole pole baby. Baby twende pole pole, acha nikikosa pole pole baby. Wako nimekole kole, acha nikikosa pole pole baby.
Unani nice design, you're my man to my man. Unani nice kid design, the way you dance.
kuleta mapenzi rani dunia. Nilikuona kanivutia, baby. You're everything that I need, baby. You better know. Wengine wapulize gunia. You're my beautiful peacock. Takutunza ka mtoto. Ototo si toto. We mtoto kiboko. If you don't mind, let's take a photo. Photo. Kisha chora namba kwenye telephone. Telephone. Oh baby, let's take a photo, baby. Photo. Kisha chora namba kwenye telephone. Telephone. Leo tutu wana. My baby, how don't you do don't ever see something? We can get enough of you. You're so magnetic, kama ni pete hapa automatic, yeah. You're so magnetic, yeah. Kama ni ball nitagusa neti. Oh baby, let's take a photo, baby, photo. Kisha chora namba kwenye telephone, telephone. Oh baby, let's take a photo, baby, photo. Kisha chora namba kwenye telephone, telephone. We can get enough of you. Ever since I met you, my baby, how don't you do? Ever since I met you, we can get enough of you. Come on, let me, baby, my baby. Don't you need don't you do? 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 Don't you? Don't do lo don't do, wango don't do lo don't do, baby. Don't do lo don't do. If you don't mind, let's take a photo. Photo. Kisha chora namba kwenye telephone. Telephone. Oh baby, let's take a photo, baby. Photo. Kisha chora namba kwenye telephone, baby. Telephone, yeah, yeah, yeah. Na 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 na. Ooh, na 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 na. Baby, baby, come anywhere, come anywhere, come anywhere.
Mr. Hakuna mwingine wakileta tuwa sika. pretty little darling, please come home to me. In your city for the night, to the party all night. Biga shangwe hiding guare leta nare ampare. Pack up your magoon, surangumu baboon. Unapotezwa December, unapatikana June. Smooth, just like a silka. Nim genge tunipate Isabella filter. Cool, nazi wezi choma picha. Sauti ina Sony kiwa 6 inch deeper. Hapa so washikilia, jiki jiki.
Moto, ukiniguza misifikiri. Baby kiwa chuma waite zima moto. Wacha wapate kinyongo. Wakichoka tupatane moro. Wameshinda wakileta zogo. Wanapiga domo kila soko.
Baby one and go down. Pina mukongo usijali mama. Kata viungo.
Kale when I give it to your body oh. Make you feel nice in your body
oh. Girl, I want you to know.
When you're on fire, when you're on fire, when you're on fire, when
wewe kama jamdo Waziongeze tawila Umeni keta fiyoto ulimi mdomo kwako kawisina Umeni teka hadiso Ushani kata kata nyongo meni tuanga na binina Telina kata mauno Promise Utakuwa na me too And I promise, I'll be ready for you
Oh baby, wewe ni kama hewa nayo nayo
kupumua. Ukiniacha nitadai.
Walimwengu nikipata shida, mtume atanjiwa peleke barua. Kwa mpenzi wangu wamimweleza ni alimbaya minaugua.
Hey girl, wewe kwangu kasindie kama dokta. Ingia kwenye wadi na tufunge shapta.
If you love someone, grab them by the hand. If you love, pull them a little closer.
Can you say, baby, I love you? Can you say, no one above you? Baby Coco,
baby Coco,
baby Coco, 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 baby Coco,
baby Coco,
baby Coco, Coco, Coco.
Nisema macho taka ni kununulie kama magari majumba makubwa chukua.
Baby Coco,
baby Coco,
baby Coco,
Coco, Coco.
Baby Coco,
baby Coco,
baby Coco,
Coco, Coco.
Baby, I love you. Can't say no one above you. Baby, Coco,
baby, Coco.
Na 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 na. Oh na. Ayo.
DJ Ish.
Kila siku nafuta nyuradi, nyuradi. Atuepushe na wafitini, fitini. Nimelewa chakari na penzi lako jamani. Sitokwenda mimbali, niko mwisho safari. Chingo yake kama twiga, mbele za kimanga. Nyuma rigirigi huyu mwana lawama. Akifunga kanga, nyuma alivosunda. Kuta mwana nasinala nikijiramba.
Ahe, 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 ahe. Tubarida unajigamba. Ahe, ahe, ahe. Oh, penzi letu barida. Unajigamba.
Soba,
soba.
Nitakuganda karuba ruba. Sito tuku tuku toka. Kwako nimekufa nimeoza.
Hata waki nitasoba. Nitakuganda karuba. Sito tuku tuku toka. Yeah.
Tunaendana. Tumeshibana. Zao la wama. Kuchonga tukwa sana.
Is this DJ Ish?
Yeah,
baby,
it's
me.
DJ
sipo na upendo, moyo umekataa.
Because you're sent from heaven. Na kwa roho yako mimi ndo mlinzi. Uko mkamilifu.
Nitapunguza wale wa peremende, mishikaki na kunyonga chai. Niwe mkamilifu, yeah.
I wish ungenipata roho yako nitunze sawa, yeah.
DJ Ish
Elele Mola ndiye anayetalia a beautiful wife mwenye upendo kima pia, yeah.
Nakupenda leo, leo, kesho mpaka baadaye.
Kama sweet chocolate.
Nipe pure love, pure love. Nakupenda leo, leo, kesho mpaka baadaye.
Sawa. I wish ungeni pata sura yako kwangu nifanye dawa. Elele.
Sababu nzuri wako na ujua mimi, na mapungufu yako na sisemi. Baby,
hapo naponite Kenya ndo sawa.
Hapo naponite Kenya ndo sawa, baby.
Leo, leo, kesho mpaka baadaye.
Kama sweet chocolate.
Nipe pure love, pure love. Nakupenda leo, leo, kesho mpaka baadaye.
So let me put a ring on your finger. I know you love me and I love you too, baby. Mr. Prevent, then I'm loving your ranking. Njanja na kita kikingi simga. God just know that it's nothing. Rada ya mapenzi ni trusting woman, woman, woman. She be my woman, woman, woman.
Story. This time we're gonna make them free. I say prevent, bang, I'm loving your ranking. Njanja na kita, kicking is simga. God just know that it's nothing. Rada ya mapenzi ni trusting woman, woman, woman. She be my woman, woman, woman.
Kubidi uende, ndo maana na ufunga moyo. Kuna mengi moyo nataka niseme, ila pendo langu aliruhusu, aliruhusu kaniacha kwa maumivu yasiyokuwa na takwa.
kwanza kukero na wingi wevu ukajiona uko sawa.
Hivi una utu wewe kunifanya mchezo wako kuna mwewe. Aliyekupa mtihani ni nani? Na matokeo yake yapi? Mana keusha ning'ata kwa ndani. Nilivaubisha kwako ulipokuwa mganga wangu, ndo nilivaubisha kwako.
Siku madamu sa vingine anavyosema lamba tito, au nifanye ucheshi kwa wengine kama Churchill show na mamito.
Ngao yangu wewe ulishanimwaga kwa sana, nikatamani nilewe ukanambia
tena nipate wapi
matibabu.
Nitayathiri ya fengu tena nipate wapi shilingi ya matibabu.
Laitungejua
moyo wangu so chuma, hivyo itandiki na uma. Aliyekupa mtihani ni nani? Na matokeo yake yapi? Mana keusha ning'ata kwa ndani. Nilivaubisha kwako ulipokuwa mganga wangu, ndo nilivaubisha kwako.
Basi nikumbuke kwa maombi, sijelewa tilalila kasa udini na mwisho nikawa mgomvi kajaro poko panarira. Nikumbuke kwa maombi, sijelewa tilalila nikasa udini kajaropo kwa pararirararara.
Kosha, fundi akia Mungu anajua aje anachosha. Toto zinapiga bila kuonga, ya kwa kiojanja sina kani chuna kama mboga. Nipe kwenye kiti kwenye sofa, kitanda cha malofu. Mama hiyo taiti ulivo ijazaga, taratibu mama usije ukachana. Come closer, baby closer. Oh mama take your clothes off, let's make love in a rover. Ina makido gido, fanya kauna piga deki, deki give me some cake. Ayana. God bless your mama, Ayana. Hey, the way you move your waistline, Ayana.
God bless your father, Ayana.
Yeah, baby, it's me.
Hey, umogo magaribi, baby, Ayana.
Na
kamaradi ya time chem kapoza kwa maji, na kutegemea fundi mashine unipe service. Mimi mwenzio kwako nimeka natia kambi. Come here make a chop your money, baby. Come closer, baby, closer. Ooh, baby, take your clothes off. Let's make love in a rover.
Ina makiyogidok,
Ayana.
Fanya kauna piga deki,
Ayana.
Deki, give me some cake,
Ayana.
God bless your mama, Ayana.
God bless my mama, mama. Hey,
the way you move your waistline, Ayana.
God bless your father, Ayana. Yeah.
shika. Pumzi sina na tapa tapa. Boy, you know I can get it over you.
Na mami ama bibi jirani, hey. Mana pale, pale unapozima taa, hey. Na kwa mapale, hasa ukinipara. Na we ni toto, simple
unanitosha, oh.
Nazo shavu, dimpo
unanikosha,
oh. Oh mama nitakupenda usiku mchana. Na wakibana, mimi na wewe shashibana.
Nani pama lavi davi, ukweli mpenzi. Malavi davi, kweli baby. Nani pama lavi davi, ukweli mpenzi. Malavi davi, kweli baby. Kwenye maisha, kila mtu anataka furaha. Baby jitahidi kwako mimi nisikose raha. You're my only one, mina kupenda tu, na kupenda tu. Nyota yangu inanga, unanipenda tu, yeah, yeah. Asema unachotaka ukipate wewe, oh ukipate wewe. Unapokwenda nikufate wewe, oh nikufate wewe. Oh mama nitakupenda usiku mchana. Na wakibana, mimi na wewe shashibana. Nani pama lavi davi, ukweli mpenzi.
Mama
lavi davi, ukweli baby. Nani pama lavi davi, ukweli mpenzi. Malavi davi, ukweli baby. Nani pama lavi davi, ukweli mpenzi. Malavi davi, ukweli baby. Nani pama lavi davi, ukweli mpenzi. Malavi davi, ukweli baby.
DJ Ish. Yo, Africa, Kenya, Nairobi, you know where it is, homeboy, City Boy, aka Bowers here, baby. And I'm chilling out to the baddest DJ, VDJ Ish. The baddest, follow him on Instagram, social media, VDJ Ish 254. Wash up!
Anadol, Bim Bam, Mbara. Kaba mtoto mina kangara. Na shindo kusema kimia mina nyamaza. Aliboni maja uyu dada. Masheri koko rambo, mifundi wakushona izo mitambo. Staji kwingine nataka yako, alichokupa mama yako. Yani moto fire. Dede langu lina ninginia, nataka kwako kutua. Apo kanship maua. Kolea utamu hote najua.
Yeah baby, it's me.
Kaka yako yote tafuna. Ushani kaba koe yangu mafua. Yangu chocolate baby kamua, eh. Kololo, kololo. Kana ninyonga yangu kokoko. Mamamo, yololo. Ayo. Kololo, kololo. Kana ninyonga yangu mamamo. Kololo, kololo. Let me be your sugar daddy.
Longo, 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 longo,
lolo Kana ni nyonga yangu kokoko Momomo yo lolo
DJ Ish
Ayo Kololo kololo Kana ni nyonga yangu momomo Oh lolo kololo
Ewe wewe endesha Yako mama pekecha Fundi pimi legeza Yote yote nataka Ewe wewe endesha Yako mama pekecha Fundi pimi legeza Yote yote nataka
Kololo kololo Kana ni nyonga yangu kokoko Momomo yo lolo Ayo Kololo kololo Kana ni nyonga yangu momomo Kololo 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 Kana ni nyonga yangu kokoko Momomo yo lolo Ayo Kololo kololo Kana ni nyonga yangu momomo Kololo kololo
The Dope Boy from Nairobi, Kenya Nothing but straight hits with DJ Ish
Oh my god, is this DJ Ish?
Yeah baby, it's me Pull out your favorite DJ via 0707-680409 Real Ish
I can't wait DJ Ish, nimechoka
Visible. Still so pricey, my flow so icy Got your favorite rapper rocking sweaters in the summer Gangster never fall Zengu wa demo kuna mkati Still move like a president The game's uncompetitive I'm on my own level man, I keep prepping it But shorty you so fly hands down The booty so swollen, I guess you work out Nipapa kwa sababu ya kumama itisha upelo I need you for myself, I pray upo mwenyewe Na kama mzigo no mwenyewe, semi nataka shinga Natume number ya county, na jina la
binky Prezo Can you put that boy on me? Nathani takukunda baby Can I please buy you a drink? Nathani takukunda baby Can you put that boy on me? Nathani takukunda baby Can I please buy you a drink? Yeah.
Nimejaliwa moto upendo ukipenda napendaga vibaya Ila skendo zimefanya sijaseto mademu wananikumu vibaya Nimeshabadili hata mieneno mnadai nimefulia ile mbaya Mana sifanyi kiki tena na skendo Sina nazo kisa wewe mama Wananiita playboy heartbreaker Bada kitendo Naseba Mwenye mwenye mimi Hata kama na watania Wana nita playboy heartbreaker Bada kitendo oyenye wenye mimi hata kama na watania baby ni sumtu wa mchezo mchezo
night night night
oh yeah taleo
night night night
baby ni sumtu wa mchezo mchezo
night night night
oh yeah taleo
night 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 Nachukulia poa tu Nioshe vyombo ni mkande Ila juhudi zangu bure tu Namtendekeza kama mtoto Hata chakula kwa mkono ashika Kama mashine na mpatango Mana anaga poa la maji Wana nitaliko ya Bada kitendo Nasema
Oyenye wenye mingi Hata kama na watani Wana nita playboy Bada kitendo Oyenye wenye mingi Hata kama na watani Baby miso mtu mchezo mchezo
Now hear this.
Teuka kama unapinda mugongo Michogo kama samake kamongo Chamupa kana kuna kisongo
Avilo meni kwachu Nasimama kwa kwachu Avilo meni kwachu Nasimama kwa kwachu Hey yeah
Avilo meni kwachu Kwachu Umeni kwachu Avilo meni kwachu Kwachu
Yeah
Umeni kwachu
Yeah From head to toe, baby girl, umeni kwachu Umeni maliza I want you more and more, baby girl, umeni kwachu Unanidatisha, hebu nipe more and more Bila kipimo, Baby girl, ninataka more and more Bila kipimo, baby girl Nimekuwa nikipotea for a very long, long Long, long time Unajua nakudai for the la, 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 la Longest time
Avilo meni kwachu Nasimama kwa kwachu Avilo meni kwachu Nasimama kwa kwachu Hey yeah
Avilo meni kwachu Kwachu Umeni kwachu Avilo meni kwachu Kwachu
Boy kama
Umeni kwachu
Aye Tena unasura safi Nakupenda michali Nikuite mami mi daddy Nishike mwili mzima You got the keys to my bima Na unitaje kwa jina
Baby we mtamu mama kama peremende Kila siku mini kwa milembe DJ Ish Nishiwa na wewe
Ona na na Avilo meni kwa chu Nasimama kwa kwa chu Avilo meni kwachu Nasimama kwa kwachu Hey yeah
Avilo meni kwachu Kwachu Umeni kwachu Avilo meni kwachu Kwachu Umeni kwachu
Avilo meni kwachu Nasimama kwa kwachu Avilo meni kwachu Nasimama kwa kwachu Hey yeah
Avilo meni kwachu Kwachu Umeni kwachu Umeni kwachu, kwachu Umeni kwachu
Richie G. Bandes
Call out your
707 68